waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali abu xaliima oo ah nin xag jira oo britisha ayaa hadda isha ku haya ayaa la yidhi austreeliya sheekhan ayaa loo xiray dembiyo la xiriira argagixiso waxaana laga qaaday baasaboorkiisa iyadoo laga cabsi qabay inuu suuriya aado isagoo isticmaalaya wacyi uu ku akhrinayo af boobsiisa oo u dhigma sida heesaha raabka loo yaqaano ayuu ku ammaanay wiilkii toogashada ka geystay baramata farxaad jabbaar wuxuuna weerar afka ku qaaday shuyuuq austreeliya laga ixtiraamo oo ay ka mid yihiin wesam jarwaahi iyo shayri al sulaymaan waxaan u shaqaynaynaa inaan islaamka kor ka yeelno iyo aakhiradeenna sydney waa magaca in laga bedelo oo loo bixiyaa dalkii culimmada mujrimiinta fariimaha nacaybka ku salaysan oo noocan oo kale ayaa keenay in laga mamnuuco masaajidada britain waxaana laga dhaleeceeyey sidoo kale austreeliya silma ihram oo ka tirsan ururka haweenka muslimiinta austreeliya ayaa sheegtay inuusan ninkani ka turjumayn aqlabiyadda muslimiinta
There are many people who quote from the Bible who don't represent Christianity, and there are many people who quote from the Quran and from the Hadith who don't represent Islam. Anything can be taken.
Waxa jira dad badan oo soo xigta Bible-ka oo aan matalin Masiixiyiinta. Waxa jira kuwa badan oo soo xigta Quraanka iyo Hadiiska, aana iyaguna matalin Muslimiinta. Wax kasta si khalada ayaa loo turjumi karaa. Dr. Patrick Walsh oo khabiir ku ah arrimaha ammaanka kana tirsan jaamacadda Charles Sturt ayaa sheegay in Abu Xaliima oo si xooga u isticmaala warbaahinta bulshada ay tusaalihii u dambeeyey u tahay khatarta ka timaada dhalinyarada xagga internetka xag jirka looga dhigo
It's very dangerous because obviously with the advent of social media even the last since the digital revolution like since the 90s social media is just proliferated into you know so many different media
waa qatar weyn sababtoo ah soo bixidii warbaahinta bulshada ee sagaashameeyadii iyo kacaanka xagga digitalka ayaa ka dhigay warbaahinta inay si aad ah u korodho noocyo badan oo kala duwan ay u kala baxdo Silma Ihram ayaa qirtay in Abu Xaliima uusan ahayn kii u horeeyay uusan noqon doonin kii u dambeeyay ee xag jirnimo ka wacdiyay xagga internetka waxay sheegtay in dariiqa keliya ee lagula dagaalami karo fariimahaas beenta ay tahay inaad si toosa ula xiriirto dadka diinta yaqaan sida shuyuuqda masaajidada ku dhow ama imaamada
The best way to learn about your religion is to improve your character and find people who exemplify the character of the prophet who don't have messages of hate who don't have messages
dariiqa ugu fiican ee aad ku baran karto diintaada waa inaad shakhsiyadaada marka hore hagaajiso oo aad raadiso dad u dhaqmaya sidii dhaqankii nabiga kaleey salaatu salaam oo aad raacdo kuna dayato dad aan faafinayn fariin nacayb ah oo aan wadin fariin cara leh
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali